Mukwano gwoje wansindika natuse mirembe natuse yo Uganda wange naye tewali mirembe namusanza asiba na bintu bye kyaddeyo mukyano
anti nawulidde ayagala kwetuga tyakoye ebizibu
ye mukyala wayagala kudduka akoye mbeera
naye yabadde ky'okutuuka kwekyo eyali amanyi okusaba
tayagala kusaba oli yakyawa okusaba tayagala katonda oli yakyawa katonda
tokwa mumanyi munnange guma omwoyo
obanga okoye
tokwa mumanyi munnange
yagenda leero kaba
kkiriza enkyabi n'atereera kuba mutima gwe munafu kati oli awo wake kubagiza si gwasoose okulaba ebizibu ye lwaki toddira ebizibu n'obiwa katonda by'otagenda kukyusa obyesibyeko ne by'osobola ogayala sabaazimanyi gumunnaku ly'essuubi ly'abakadde yimusa okukkiriza kibale ng'ekiwedde ng'ekiwedde
Katidaba, imuso kukiriza, chibalenga.